pole vini ko tila lila. Mara subiri tena unanjana, don't feel alone. Ukweli nambie, kama mimi najidanganya toto na kon. Sorry nambie, niweza kama nyumba umetengeneza. Nishindwa sema kujieleza, moyo kupenda na kujitesa mwenyewe. Ama hisia zangu haziongei,
people.